Baby nice, baby nice. Baby nice, so kill a Beyonce. Baby nice, baby nice. Baby nice, so kill a Beyonce. Yumilwa nyaka watoko, Ogonda. Yumilwa nyaka watoko. Yumilwa nyaka watoko, Ogonda. Yumilwa nyaka watoko.
Fetu zina chilini, Dogama nyingo tuvamu.
That's right.
Mazina gachirini, Tomima nyingo tuvamu.
That's right.
Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabiga unyane stress. Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabiga unyane stress.
That's right.
Mazina gachilini, gachila kulubimbi. Nengela uwaswa katowa sabye novu yambi. Ah, baliwa sika jilieti. Bamutwala kuchisenge. This dance is feeling louder. My ex DJ ya feeling louder. Dance like a mic and me feeling louder.
Yeah, yeah. Dance like this one. This one. This one. Shake like this one.
Be nice.
This one. This one.
Beyonce.
Fetu zina chilini. Dogama nyingo tuvamu.
That's right.
Mazina gachilini. Tomi manyingo tuvamu.
That's right.
Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabika unyane stress. Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabika unyane stress.
That's right.
Mulembe mazina, tusulamu mazina. Mudewe chile bikumba tuwe sala. Tuvuga zibima, tusula kumbala. Nebye nabi wale bitonga bitwe pasa. Bitu itawaniga, tulina niswaga. Mukampala tusula tuchimansila. Fetu sasanya, wanukulubuga tusipendi. Nyola kawatu, mwana muwala nzeni na fimbo. Na wadatsi wenzi na zonto, ngane mumbali nzeni na fimbo. Fetu zina chilini, doga manyingo tuvamu.
That's right.
Mazina gachirini, tomi manyingo tuvamu.
That's right.
Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabiga unyane stress. Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabiga unyane stress.
That's right.
Dance like this one, this one, this one. Shake like this one, this one, this one. Baby nice, baby nice. Baby nice, so kill a Beyonce. Baby nice, baby nice. Baby nice, so kill a Beyonce. Yumilwa nyaka watoko, Ogonda. Yumilwa nyaka watoko. Yumilwa nyaka watoko, Ogonda. Yumilwa nyaka watoko.
Fetu zina chilini, Dogama nyingo tuvamu.
That's right.
Mazina gachirini, Tomi manyingo tuvamu.
That's right.
Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabiga unyane stress. Fetu zina chilini dance, Gano mazina mabiga unyane stress.
That's right.